Madoba, Akinyi, unikamate kwa shimo yao.
Thank you.